pia kanikimbilia kwa kas maskioni na iPod.
Hi boy, what's up?
Kabla sijibu kanza kufungua backpacks, kasogea karibu kisha nikavua sunglasses. Nishamua kusimama acha jinafas mitaka mini mukozi kama Abbas. Nika back speechless show that sijone hackless. Of course she's fat lakini hana stretch marks. So to bling yuko simple kama Converse. Mashavuna na nipples mena penda zake dreadlocks. Nidem funny kana show na mpaket pass. Haji backslid just came front row time gas. Oh, lakini hina nipa waswas kabisa kumuita gupi huyu mistake. Mjita kusu mpenzi she give up, lakini kama ki beatbox bas mimi nita freestyle.
She won't leave me tema. 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 Kikutwanga na kuchekecha. Kikutwanga na kuchekecha. Kikutwanga na kuchekecha.
Mwonekano ta ting, chako shangaza tapichi. Nikiwa fresh, niko fresh, ukizingua itani pain. Chini sipo kali juu, msafi na marasha gari. Of course, sina noti bali, visa cards mbali mbali. Shimo limetema sana, mina hema vema. Hapa sina chako sema, tunebata kwanza bada. Please, kwangu hapa ingiliki. Nataka kuzeme, ini mele kigiliki.
Siku yako leo, so jidai. Feed you, ay, na nja girls. She does a pop of a busy baby. Shimo limetema, so get your food by.
Watu A, watu ala, wita mtoko kila wani. Tupo pie, tupo bami, lazo apa chila breaking.
She won't leave me tema. 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 Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha.
Mapenzi na bars, mapenzi na bras. Mapenzi na bars, who I respect na bras. Respect dani ya baku wa mapenzi na cash. Yepesi yo stash, orevoa viwanja. Ganja ipandi, nina menendo ya Gandhi. Kiupendo si gandhi, ni kanuni ya jandi. Ustadi wa hustle, wanyongeze ya muscles. Ugaidi wa tasa, watoko meza rascals. Zaidi ya bongo, najawushe kama fogo. Migo zikidunda ni ugali wa muhogo. Track inanga, nchakali ndoka korogo. Korogo ujae, amka ukawe, ufungue uvae. Usala itambaye, nesa na jiwe mpaka nyote mpagawe. Ugawe usigawe, litoki hapa jiwe. Unawe usinawe, hapa liki hadiniwe.
She won't leave me tema. 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 Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha.
Soldier, so lazy boy, ningosha, nidon mwenye crazy flow. Fituni soldier, so lazy boy, ningosha, nidon mwenye crazy flow.
Shit.